numva ncitse intege pe nzahinga se mpingishije iki ndahinga se nzabirya ndahinga se nzagaburira umwana ndahinga se azankemurira ikibazo ndahinga ngo bimarire iki
madamu Claudette Mukamana w'imyaka 55 n'umubyeyi w'abana bane akora umwuga w'ubuhinzi turaganira mu gishanga cya Bishenyi irunda mu karere ka Kamonyi umwitegereje ku masura arababaye kandi arashonje mu byo yadusobanuriye arabiterwa no kuba we na bagenzi be bahuriye muri koperative umwe bugamije iterambere baratanze umusaruro kuri rwiyemezamirimo uzwi nka Rumbuka aho kubishyura amafaranga amaso yaheze mu kirere yabwirijwe rya Amerika bimwe mu bimushengura
igihombo cya mbere ni inzara bivuze ngo ubwo umwana mu rugo ararira nta kurya ntaki ndihitinga mu bundi buryo bwo hirya kandi nakagombye kuba nakabaye ntuje kuri ya mafaranga bampaye nkahahira abana bakarya umwenda bakawubona uko bikwiye nk'umuntu wateguye nkategurira abantu naho twari twateye tugujije byariyongereye n'ubundi n'ubu ku muri uyu munota none abana yazanye njyewe nta cyanganduraho mu rugo nkasanga nanone guhinga muri kino gishanga umusaruro wacyo ntacumariye
kompanyi ya Rumbuka isanzwe ifata umusaruro w'abahinzi ikajya kuwutubura ibahaye amafaranga iyo ibahaye ifumbire muri gahunda ya nkunganire muhinzi igice kimwe cyishyurwa na leta kuva yatwara umusaruro w'aya makoperative hashize amezi atandatu batarabona amafaranga Mukamana aribaza niba zongera kwegura isuka agahinga ibigori
ese tuzongera duhinga ibigori bongere bijyanire nk'ibya mbere ese tuzihingira ibyo twishakiye twishyiriramo ibitugandurira urugo rwacu kuko nibyo bari batwijeje ntacyo bitumariye
undi mubyeyi ni Florentine Musabyimana w'imyaka 34 y'amavuko n'abana batatu uyu aragaruka ku nzira yatanga umuturambye ku buhinzi bwabo
nuko n'umushoramari wundi waza aho kugira ngo bajye batudindiza yajya ajyana umusaruro n'amafaranga aza wenda akaturengera kuko turahinga ntitura twemeye no kubitahana mu rugo
abakuriye za koperative z'abahinzi nabo bemeza ko ikibazo kibabereye ingume bwana Claude Nshimiyimana akuriye koperative ubumwe bugamije iterambere igizwe n'abanyamuryango barenga 780 mu gishanga cya Bishenyi avuga ko bahaye Rumbuka toni 408 z'ibigori zifite agaciro ka miliyoni zisaga 250 z'amafaranga akavuga ko bari mu ruhuri rw'ibibazo batagize mu ruhari
muri rusange byo birakomeye cyane nubwo uyu musaruro twatanze twari twagujije amabanke banke zirimo ziratera amapenalite kandi ikindi cya kabiri ntituzabasha kongera kujya kwiguza kugira ngo duhinge kuko twahingaga tugujije izo ni imbogamizi
Pierre Damien Sabimana nawe ni perezida wa koperative Kowalifika yo mu murenge wa Mugina ifite abanyamuryango barenga 590 avuga ko Rumbuka ibari mu mwenda wa miliyoni zisaga 160 z'amafaranga y'amanyarwanda nawe yumva yabarirwa mu mbabari
usanga ari ikibazo cyabaye kirekire kugikemura biragoye twabaza akarere nako turacyahenda henda rumbuka nawe twabaza ngo akarere karimo amafaranga ibibazo bitubereye abahishe abaturage barashonje babura amafaranga yabo kandi barahinze bageze mu kindi gihembwe cy'ihinga
abahinzi bavuga ko mbere yo kwerekeza mu mirima babanzaga gufata inguzanyo mu mabanki abakuriye amakoperative bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko amabanki yatangiye kubabarira inyungu z'ubukererwe abakuriye amakoperative bagasanga byagombye kujya ku mutwe w'umushoramari
noneho bakavugana n'amabanki na Rumbuka yari icyo gihumbi bateje akaba ariho bakishyura
ntitwabashije kubona kompanyi ya Rumbuka ngo tumenye impamvu batishyuye abaturage inshuro zose twahamagaye bwana Faterine Kamaru yikuriye ntiyatwitabye gusa akarere ka Kamonyi kakemeza ko mu gihe kitarenze icyumweru abaturage baba batangiye kwishyurwa bwana Oziel Niyongira ni meya w'akarere ka Kamonyi ungirira ushinzwe iterambere n'ubukungu
barushijeho kubasaba bashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo amafaranga abe yaboneka amakuru rero yizewe bamaze kuduha nuko amafaranga bayabonye batubwira ko mu minsi mike cyane itagera ku cyumweru ikibazo baba batangiye kugikemura amakoperative akabona amafaranga yabo
bwana Niyongira akavuga ko ku kijyanye n'ibihumbi abaturage bashoboraga kuzahura nabyo umushoramari yari yagize icyo abikoraho
amafaranga y'umusaruro yageraga muri miliyari imwe irenga rero hari yo bari batanze mbere kugira ngo icyo kibazo cy'ambaganye niba ari inyungu kibe cyakemuka. Rero hari avansi bari batanze mbere bayiha amakoperative ayo mafaranga yageraga hafi kuri miliyoni 200.
Uretse kuba ijwi rya Amerika yabashije kuvugana n'amakoperative abiri, Rumbuka ifitiye umwenda amakoperative agera muri 6 muri Kamonyi. Ubuyobozi bwa Kamonyi bwabwiye ijwi rya Amerika ko Rumbuka igomba kwishyura miliyoni zisaga 858 z'amafaranga, akarere nako kagomba kuyishyura agera muri miliyoni 100. Kakemeza ko ari make cyane kagiye kuyashaka vuba, kandi ko atabera Rumbuka urwitwazo rwo kutishyura abaturage. Abahinzi bagakomeza kugaragaza uwo babona wagombye kubakemurira ikibazo.
Kereka hari umubyeyi ukagama amanutse akaba ari wudukemurira ikibazo, ubundi wadusabara se ninde wundi twakwiyamba? Kubera ko ndabona twebwe ntacyo twakwishoborera kandi nta wundi wundi twakibwira. Barabizi abayobozi b'ibanze kandi nabo ntibagishobora.
Umusaruro w'ibigori bari kwishyuza babihinze mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize. Ehe, bagira ubusa ry'Amerika ku Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda.